kama sisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars. Tuchaze na masisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars.
Toka Migori kauti kuna wakulima chakula bora. Barabara zuri siwezi toka kuna mito chemichemi za maji. Mboga mahindi viazi vitamu tunapanda zaidi Migori. Migori kauti
ni Fredi Zendi Keta baby,
baby.
Tunashine ekida Migori town. Tumetoka mbali kwenye giza. Sasa tunaona ile time. Tupesa ikitupera ahai. Migori town, baby.
Wolang wolang anisha pika selector. Jipuka osipidi ribules ndo mita. Nimelelewa nika chop mig disaster. Lirikali mesaja na elewa hi chapter. Migori town, tunachess up city. Sina mengi sana, I salute to Mr. Siri.
Tuchize na masisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars. Tuchize na masisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars.
Napaza sauti sikiliza kwa makini Midtown na saluti. Na kama unipati mbike hapa kwa shati ongozi kama gati wanatoka Mikaunti.
Ya mgambo ikilia kuna jambo Eriol. Nina jambo asie na zikio basa litie gololi. Migori tumejaa tuko heavy kama lori. God to bless tuwe juu kasta. Tuwake kama ta upendo umoja. Pia na amani idumi Migori milele na milele. Yeah.
Sanka hyper, mashairi kawaipa. Mani na upendo Migori. We are the superstar.
Tucheze na masisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars. Tucheze na masisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars. Nani Migori superstar sitowa acha hata kama ni nini nimefanyika. Migori superstar
Josepha Lirusta Gio Mike Kappa. Migori ndio home siri kende baba. Migori on top tushafungu wa chapter. Kifuwa mbele mi tuko mbele round this man. Fun tunaleta kimziki tunapenya. Mahaters wana hea Migori kanti heshima. Yeah. Migori kanti heshima.
Michali toes kwenye pose dina kama na hii pose. Tukisifu mkozi kwa kipaji oko. Imekuwa ni bala kwenye game ni kara. Ila sisi siri kachogua tu siri. Hey I kanitoa tu chini.
Mino King General misanyak disaster. Juu ya mic na wabamba kama nati na rasa. Mistari ziko chunyo siwezile wanataska. Imagina wakilisha na waroga vizanga la. Zia kila mtu kapunga la.
Mas Debra Manlines ya ni fellow mistari. Jipuka magistrate miu kwanga hatari. Migori ndoge hood miu kambishwari. Producer Siri K kama K hodari. Wawa jeje.
Tucheze na masisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars. Tucheze na masisadu. Usijali hata kama unavuja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunana tunashine tu kama stars.
Migori tuna tunapanda panda juu, tunago tutapika pika tu. Migori tunapanda panda juu, tunago tutapika pika tu.
Badala kuwa bass nikichop mahaga, heri niwe booth nikandika maraga. Migori jina bigi college in republic, madem danya hood wana wapa disaster, na main danya booth natingisha marasta. Yeah, oh, beef, yeah, that's my culture.
I had a dream I could be a big wig someday, rolling with the big names from Migori to Nairobi, rocking every corner. Now me starring in my hobby, and they gotta know we represented with them girls so cute in all the flora, fauna, panorama, mito na milima, vipaji ni aje tunavyo. Viongozi wenye sera na zini siza ovyo. Jina wakiuliza little vini siyo navyo.
Kata lang lang Migori, toka mkiko italel, jaro zao twaze kata kiserem. Sina mziki tumechoka tene, tene. I go tell each one of them. Ati wata kutupa mawaida, na ukungoma zetu wanaimba. Wanaform vikundi vya maneiba, wakisema jinsi tushapotea. Habari tushapokea, so get out of here.
A small this is another story. Very talent proof, no worry. Mr. CDK, the holy master. For me, you hustlers, you are all stars. Nani kama nani, hila ni sisi.
Cause I'm in the house, everybody bounce. Come on, baby. So no one else, never seen before. To the bigger flow, call it 10-254. Cause I'm on top, Migori on top. Misha, misha, dele, kwani, silo my boss.
E-double-A-M-I-X, Lavaro superstar. Superstar, yeah. Migori stars, we going down like never before. Never this before. Pick. 1-2-4, one shine brighter. This is the form. Migori, I'm a nigga, I'm a nigga,
Yeah, yeah, baby star, na furani kwa Migori, Migori ndio home. Njo mambo yote, hakuna mburucha nikiwa home. Nikiwa Migori, nasikia raha, raya ni bam bam.
Condition critical,
critical.
Hino mwisho wa episode. Na hii verse ni mekill after lyrical. Police, mbegu mbaya toka toto. Migori, kau jui basi please call. Nisangalia simu na ku withdraw. Nita kupigia simu na nispendo. Migori, mindo kriti, boy wa mta. Boy wa mta. Boy wa mta.
Tucheze na masista du. Sijali hata kama unavunja jasho. Na sisi ni masuperstar. Tunang'aa, tunashine tu kama stars. Tucheze na masista du. Sijali hata kama unavunja jasho. Na